Link Up Music.
Summer, roll it up.
I trust you from the deepest parts of my heart. Again and again, I pleased you to love back as I do. Yeah. Oh, well, see when I show. Nilikupa penzi. Wala siku dhani takuja sahau. Na kwenye mbishe zako nilikupa tagi. Wala siku wahi takukudharau. Nilizoea kukuona nilipo. Sijui hata umeshikwa na nini boy. Hata kama ni mabadiliko hayajagi ghafla, no. Oh baby, nakuomba usinibwage. Hata kama kweli kwako mimi bwegi, nisitiri usinibwage. Naishi roho juu, natamani ujue. Naishi roho juu, na sababu ni wewe. Naishi roho juu, natamani ujue. Naishi roho juu, na sababu ni wewe. Tumiaga kuniita kabla ya upenzi. Nakumbuka ulikuwa ukitaniaga mama sita. Leo wantoa machozi. Ungejua navyo kupenda. Unayoyafanya utakuja ukota rotu. Kokote kule wenenda. Misizuzu wako utakusubiria tu.
Yo, study these kila kona mapenzi kama pea. Siku waihisi, iko siku yata pay, it's unfair. Kuna wakati najuliza, huku najiliza, wapi nimekose. Sometimes moments ina nerudia. I cannot stop thinking about the sweetness and the sweetness. And it's crazy, vete vimepote. Do
naishi roho juu, natamani ujue. Naishi roho juu, na sababu ni we.
Once more the beat's smart.